wanicheke.
Ay, 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 ay.
Usiwache wanicheke.
Ay, 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 ay.
Usiwache wanicheke.
Ay, 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 ay.
Usiwache wanicheke.
Ay, 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 ay.
Enda na mi, enda na mi, enda na mi, baba. Enda na mi, enda na mi, enda na mi. Nataka utoe vidonda,
vidonda.
Niwe nawe mista kizama vioja,
vioja.
Unijaze uniguze mini badilike. Za dunia mbovu mimi staki kuwa vile. Unijaze uniguze mini badilike. Za dunia mbovu.
Usiwache wanicheke.
Ay, 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 ay.
Usiwache wanicheke.
Ay, 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 ay.
Usiwache wanicheke.
Ay, 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 ay.
Ay, 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 ay.
Enda na mi, enda na mi, enda na mi, baba. Enda na mi, enda na mi, enda na mi, baba.
Wanauliza na abudu Mungu mgani. Tena hiyo siku itafika nini. Kama jana nilikuwa na saka, leo pia nasema nitapata. Wanauliza na abudu Mungu mgani. Tena hiyo siku itafika lini. Kama jana nilikuwa na saka, leo pia nasema nitapata. Usiache waone lalo akinifungia mulango. Usiache waone ndo wana sinanga watoto.
Usiwache wanicheke.
Ay, 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 ay.
Usiwache wanicheke.
Ay, 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 ay.
Usiwache wanicheke.
Ay, 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 ay.
Usiwache wanicheke.
Enda na mi, enda na mi, enda na mi, baba. Enda na mi, enda na mi, enda na mi, baba.
Sina taka gari, sina taka nyumba.